bana we kwa mdali wambi Sebendi tiham na makama Besi tansfandeleki Sebendi bizo kwa bamna nawe Andi nda Kenga yako
More music at iminati.com.